It's all about me and it's all about love. Nairobi Zench, Sway gone. I'm back, mom. I'm back, mom. Ilikuwa kamotani kundoka home, nilisi simple. Safari kwanza likuwa dom. Siku mwaga mamwa, rafiki zangu jilani. Hapo ndipo nilianza maisha na kujiona mimi kwa kumini. Muda umefika kustruggle mjini, time juu ya time. Mwisho wa siku nkaingia kundini, ilikuwa deep. Total ya nyuma niliyasahau, dharau kwa sana kila kukicha nipanda dao. Sim juu ya sim, hata sawana nkawa spokee. Nacheka kiboss kujisikia na feel good. I don't care, I just sip on your breast. Pangu niliona fena kwa mini. Tasonga mbele kwa drama, this is okay. Maisha haya, chuma cha kafu megonga wamba. Nihisi nipewa ndondo na mchezo megonga namba. Ah, Nairobi Zench. Mungu nisamehe makosa yote na tubu kwako. Nairobi Zench. Mama nipokee, nimejifunza mengi ya dunia. Nairobi Zench. Jena niombee, nisijerudia nikaje rest. Nairobi Zench. Mungu nisame, mama nipoke, Mungu nisame, mama nipoke. Siku bada siku left, ambitious kanza kuchenji tamas. Kukata nkaisi ni ndoto tuzime beti. Mtoto wa kiume, sikutaka kubem ni yone fake. Madawa na mimi stari lolote na vame benki kama popo. Usiku na landa, sipite deshi sofiki fo. Chochote kwangu ni runa fresh, napo move on. Step ya kwanza nkapigwa tochi, napo fumba bon. Nikajikutwa na gongo soni, nikazima. Farms karuka giza gizana, kwani beba kama mzoga kujari huti kiundani. Zamwizi ya rubahini, nkajikuta ni posi. Faham zisho rudi kushtuka, nimepigwa telo case juu ya case. Nikaanza juta na jina mia na kumbuka home. Still mama alipenda maisha haya. Chuma cha kafu kimegonga mwamba, ni hisi nimepewa ndondo na mchezo megonga namba. Ah, Nairobi Zench. Mungu nisamehe makosa yote na tubu kwako. Nairobi Zench. Mama nipokee, nimejifunza mengi ya dunia. Nairobi Zench. Jena niombee, nisijerudia nikaje rest. Nairobi Zench. Mungu nisamehe, mama nipoke, Mungu nisamehe, mama nipoke. It's all about me and it's all about love. Wrong time no see, ma.
Wife we need, wife we change.
It's wrong time, mom. Love, mom. I'm back. Zesha Swag on music. Mwah. Nairobi Zench, you know.
It's a bombash. Life will
never change.
Your life will
change.
Your
life
will change, mom.
Strong time, mom.
Again and again.
Love. Love, mom. Texas.